Mashi.
Shawai kupenda, shawai kutendwa. Mapenzi yanauma pala unapopenda usipopendwa. Sitaki tena, wainjitise moyo. Nimeshafanya kila kitu, hata ulipoanguka nilijitoa niku baby. Japo sina kitu nilifuzi upendeze. Kumbe mgao tamu wanakuita tende all day. Sitaki tena mapenzi. Mateso kwa nawe, ninawe ndo mapenzi basi, please stay far away. Nimegundua we ni mwizi wa mapenzi, stay far away baby. Ikitokea umekutana na mimi, tusijuane. Nimeshafanya kila kitu, hata ulipoanguka nilijitoa niku baby. Japo sina kitu nilifuzi upendeze. Kumbe mgao tamu wanakuita tende all day. Sitaki tena mapenzi.
J Drama.